Samuel, yetaka and wasn't be free. A fat David, any Goliath, ne home. And my two deans say, killing the giant in my life. Sir Obrani Biara or war, my sitting name was sitting name, no, Wukun, Wukum, Akatechi, Abrani Biara, a war, Wankasankasa. Wabrabu, killing the giant in my life. Killing the giant in your life. Enti okatechie obrane obrimpom biara owo wasitremu no wukuno. Hallelujah. And they catch the one say, mi kum okatechie biara owo mabrabu mu. Na sa semwene eda oma mi prichi. Asore demu kwesi ada no pedi kai se abranti wa samre na mi wo be 20 years o baby preach na mi preach ye no eno na me san etimi de edi kai a me kasai kwesi ada no pa sa abranti wa na nsem ni nyina wo first samuel chapter 17 samuel ngoma edi kai eti dunson na ni ame fa ni edin sem ni nyina gina so no beye enyiyimu aduanan num ene aduanan ensia Samuel medikai ne eti dunson enyiyimu aduanan enum ene aduanan ensia mekenke afri asante twere konkronu mu ena David kachre Philistine ni se wodie wodin krante ne pia ne pembe na ereba minchei na medie media safu ewurade Israel impesua watwa wonpo ne nyankopon din na mereba wonchei enne dei ewurade de obehye mensa na wakun na metwa wutri afriso na me di Philistine for dom efunuma ma ewiemu no ma ne asase so muadoma nara na asase nyine hunu se onyankopon bi wo Israel na bedwa nyina nso ahunu se enye nkranta ne pia enna Ewurade de gye nkwa efiri se oko ne Ewurade dia na odemu bese yensa ka amen adiba ko amemia ye ne se mepese e beken kansem ne bebiri e wo bible yi mu na eto da bia yetie nso yentai enkenkai agenkas ma mekenkan se se no e de pa jedia nipa wo nyame mu a eye adwuma David ye nyame mu jidi na sa jidi no ene eye adwuma saa jidie na na abrabo yi mu eniema aye mpempim aye nchehuma ehunuhuna yei eka ye nhye na eba na ye hopo no saa jidie wo nyame mu ene tutu saa emepo ni nyina na ene ese osi wakoma mu pisa nyame ka me hun bi biara aye din biara no etu obetwa Israel for a nyame man o man nyame di ni din ato won so ene o man ya nyame afa won se wonye wiase nyina so hweso na ye pe nyame ni ye hunu na ba Israel fo mu a obehu se de o nyame ote nyame na ni o nyamte nyame na ho ofete ene nyame hyehye yete ni se de nyame pese ye bu ni manfo e wa asase so etina Israel man no e yo man a ohia Ewurade papa 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 na sa nyame ema Israel for ko Canaan sase so ka senka atamfo woni nyina onkom pam wo mu entore wase na otumi etu binom na bimu a wantumi entu woni emfiri asase ne so a wogeje won ene Philistine for aye huhum ade emre bia ne so be Kristo mu na oketechie bi wo mu abrabo bi wo mu ni wantu no a sa abrabo no e wo wa na unity na ejejew ne pese gu anim ase na e pese kun ne sai wo ti zankrofo e o mu ka wo hopa no ma ka Israel fo ahye enti e bedu mre bi a na aye den papa na zankrofo e ma wo ho so ene o mu gina bepo bonhwa ba ko mu ene Israel fo so gina ba ko mu ene ntokwako aba wo ntamu a o mu pese o mu de ko boso ene omoku ena obrane ba ko firi wo mntem sa obrane no ene efra ne Goliath no obai o sorry ene obegina pepo so Israel fo no wa ha ne nkrofo nso so wa na bepo no so no Israel fo no hu no na ne nkrofo no so hu no ene ote emu se entoko a abaye ntam yi enhia se ye bekunkum ye hu meme yo obrane muntu mumu nipa ba ko mara na onne me meko na so onne me kunu otumi kumia ye nyina ye beye monko ada na emum sa minsu mi kunu a monso mo beye menko ada na Goliath so bible no kyerɛ sɛ de ne tenten ete sene basafan sia 6 feet nti na kyerɛ sɛ oyo bi a ɔkyɛ san nti na ɔso ɛna ne hu ye hu ɛna ɔhyɛkyɛ enkataboɔ ewo ne bo me mpabo anyina kata ne nan ho ene owo be memu a onusukuta echem obi topia se ba no de agye ama no santumi anyi a nkatabo na nkasa ewo ne anso ebeje ndise ohwe no a na ne hu hu ono nkasa so eye brane a hu no a wo hu se wo hu bente kwa benta nkasa to kasa sa na Israelfo ni nyina obi a ayikom na omusuro na adeba ko na ye ne se otamfo ne hu hu pa na oyeni frifo o die di kan no oba aye no wo se mu mu nye Saul ne nkrofo ana sa na o kan aye ni o ye ni ye Philistine fo mu so mu nye Saul ne nkrofo Saul nko ane mu enti mu die mu nyi onipa ba akomra o twe wo ma dwini gina efiri Awurade so ene o de wo adwini eba be gina ohene ne so ene afei Israel fo so nya me kire om senka omo kokko a ekwai a omo mfa so enko ewo ho ene kwai a Israel fo fa so kono so otwe wo ma dwini firi so ise otamfo be ye biribi no otwe wa dwini firi nyame so ene nyame asem so a na nkonim no eba be ye ne dia isan se die tumi me Kristofo gina ni nyame asem ene Kristo a oka ye ho enti otimi ji wa dwini firi o Nyankopon so no di kwasi so so enye so lo nko ane mo se so nko ane mo dia ene emomra me nko wo yi wo ma dwini firi urade so ana afei Israel fo okoko pa nkanyame aka akere won se omo boaboa won ho ano a na osofo aba osofo no ba no aba be ka akere won se munyina mu yo Nyankopon krofo eko amu koi asafo urade ka mo ho munsuro mu bedi nkonim mu beye we no aka nche nhirego won so okanche sa ne men go on so a na afei wo mu asafo hene ahodu ewo mu omo asafo no sa dumienu ana dumienu abusua dumienu no wasan acheche ne ekuo sa enan nti ekuo nan ne bia so ne panyini Juda omo ne di animu ehe na Ruben onso nifa na afei ye wo Ephraim ono nso so obenkum ena Dan ono no enso bochi dom ti omo kokko a se de nko omo chiche no no nti osofo no be kasa wi a na Juda safo hene no woni panyini no no aba be kasa a kere wo mu na afei Ruben so aba be kasa Ephraim aba na afei Dan so so aba na omo ba omo sisi obi waware na wunyanya afi e de a wo se edipa no wo ye soje ni a waba kwetere fi ekon no nko bi wa hwe yi a wa dwini nyina ya wo yire wo yire nti wa hwa ne kon wa nko ni yi papa nti kwetere fi afei wa ye fuo na fuo ne frase e ba wa ye fuo no foforo na fuo ne frase se e ba na wo hye da ni bi a wo su kofie ehe ye mbesa wo su wa dwini be ye wo ma fuo no mi pe bi adio ma nya bi ani na mekwa kwu na wo doje doje ni adi nkuguo wo su kofie wasi dai na wo dai no suso wunyantena mu a wo suso kofie edi asoja fo no so ba be keke kasanse mu nyina na afi omu yesa awie pa na afi omu de kon no aboso ono bae no wose sane amum komu komu fanto nchei ohu wadi kai di nyame asem ato nchei mu fanto nchei ena mu nso mu nye Saul ne nkoa Israel fo so nye Saul ne nkoa omu ye hene fo enkoa Onyankopon asafo Awurade Yehowa no ono ene ne nkrofo ni Israel fo enti abra Goliath timi twen wa dwini firi sase mi supe na afi omu nyina ayebasa o ma dwini atoto na nian kese su odi won kai aye Saul ena Saul so sa bre no ne nyame honhom efi no so se nyame honhom efi usu a title enka hwe se nyame ne honhom firi nipa so a title enka hwe wugina bia enka hwe wo kese ye enka hwe wunyansa wunim de onwuma sua sabi wonso so ye kwasanko bi nane nam ani nyina nka hwe ne ma onipa eye nipa ani nyame tumi ni nyame honhom a eka nipa ho ti se nyame nka nipa ho a biribie ni ho a ebeye ye obetumi apem so apem so apem so apem so anso hwe enye hwe enti samre ne nyame honhom efini so enti wonye Saul akaninka oka ne husi ne nyame hum si ni so a na Israelfo nyina di na chi a obeko na o madi nkonim saade no na eni ho enti Goliath no sori jina no kasa sapa na edi suro ene ahopopo ababeto enipa ne so enti amane a na Israelfo na omu hunu sabre no nemom wo mo amane a omu hunu no ene nsohwe a na aba beto won ene nia na gina wa anim a eye Goliath no na eye ade dada me se na eye de bay It was not a new problem. Ne nye adesua fufra aba. E ya adesua ne woho da 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 da. Enti asitre imuno. Adesua bi woho ne woho da da. No anfe ni ya. Sa adesua no ya beko suwe hunu huna usa. Edu wako se imu. Na uche diya mpo nyanku po oma wi impare wo. Mepesa mechila ose. Goliath no. No ya adie bi da da ne Israel fosuru. No mo entu yasye. Na of course hunu hunu one ya bedru se wodi din Goliath no eto won so yen ko numri Moses nguma eto so enai no etidumiensa no edie be na woti dumiensa ho a obi betumi akai ewo Israel fo akwantue mu no bibi sononko woti dumiensa ho Numbers chapter 13 sa numri ti dumiensa ho ena Moses suma akwansrafo dumienu na omukọ baaye ena omude report no ebaaye na niema ehunuhuna won binu na mpese yenhwe eti dumiensa no yenhwe enyiyimu aduonu mienu na wo frifa nifafem verse 22 na wo frufa nifafem na wodru Hebron de Anak ma ahiman sese ni time ye wo. Na Hebron de wachechire no mfie nso ansana worechechire Sion a ewo Mizram ka amen wose hwan nana ne ma ebi wo ho hwan anak fo ene ne wo asase ne so afa ye ntie anak fo no se ne na otie bi wo a ye toaso onyimu aduonu enwotwe enyimu aduonu enwotwe nanso aman ya wotete asase so no yeden na nkuro no wabo ho bai eso so se na yehunu anak manso ewo ho ehne fo pa na no osuro mu ho no anak ma na osuro wo mu ewo ho enyimu aduasa mienu verse 32 na oma asasia okosra eno ho atenka boni tre Israel fuo no mu se asasia ye fe mu kosra no ye asasia edi esotesfo na nkrofo a ye hunu won no wo so no nyina ye abrania ranko wo se nkrofo no ye de be na eho ene ye hunu abrania kese no anak ma wo firi abrania kase no mu no na ye ngara ye ni so se mebe na sara na ye wo won so ani so otwe di ampo nyankopon ohu ye moboda eti nkofo a no osuro wo mu ho pa ye ehne fo anak ma ana asema mekenkai babo nina mrebia mbedu wa na yema wireho. Wasi, yeni ankasano, yeni ya ye nisu se emebe. Ana wamo uzusuwe nisu wano, ya ye se emebe. Emsi mwamwa ya emebe omwe nisuwa. Eyade na muhu se, omwe nisu suma ya se emebe. Suro uwe no eha jini peo. Webi suraha, suro no ebedi kaikule kunu ansane wewu. Oh, was ye ni aye ni su yaye tse mebe ana wo mu ani su 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 no wo yaye tse mebe ama wo mu ani su hwan de ka kire wo ana kema inti abra Israel fo no ko asase so no making kai wei ewo akan kasanim na o making kai brofo no mami Joshua 11:14 o making kai brofo no ewo ho Joshua 11:14
Joshua chapter 11 verse 14 and all the spoil of these cities and the livestock the people of Israel took for their plunder, but every man they struck with the edge of the sword until they had destroyed them, and they did not leave any who breathed. There was none of the Anakim left in the land of the people of Israel, only in Gaza, in Gath, and in Ashdod did some remain. There was none of the Anakim left in the land of the people of Israel, only in Gaza, in Gath, and in Ashdod did some remain.
Amen.
Amen.
Anakifua na Israel for nusruwono. Abraham ko Israel asasesono. Otumi towoni na asi. Nemo enkrobe en naibidiye. Anakifua ni bikao. Enkro na yeno. Was he a bine a hine for Gaza? Anna a bine hine Gat. Anna a bine hine Asdod. And Tinkronia, me and San. San Krumian saying, Anna a Kai Ewo. A fair name in Samra, 1 Samuel chapter 17, verse 4. Bra Samuel Medicani Tidun song in Yimu and 9. 1 Samuel 17, 4. Mekenkaiwo akan kasenim na oberima katachie bi free Philistifo nsra mu free adi na ne din di Goliath ya o free Gat na ne tenten ye basa fensia ene sama enti Goliath no na o free hene fa na kire se anak ma enu bi ene Goliath sa anak mei ana Israel for call Kane as asisu ko hwe ya ohunu won a na osuru won ana was ye nkofo ne ya brane ya nia ya ye se mebe e wo ye nia ye ni so ana won so ani so no ye ye te se mebe etu om ko ye na omutimi kum ana kefo ni bi no ana om ja bi ana woni a wo ja won e bi ani Goliath na kire se ade a efri tete na wo musuru no eno na David Bresso so no ma ya de be no nya de foforo enti sa sitre yi mu onware na ogbo adwan man twempana na se mini kunu entira mini yire entira oware a adwan man no bebo sa mre ya onware ye ni sakra wadwene na ti wo hu efiri bone ne ho e me nya o se minya ware a na asada bi Says Subaino, so I'm not quite a man kung kung when ye and Firiwa. O Maria Obertuaso. O Kuna Abedojae. O Yira Abedojae. Cause it's any gracie. A beba. His son said, Obra Ninda Dana ne Israel for Surunu and Wa. So Bokrono, when Yai Krono Bono, now your Christian is a minia, Juma Papa Bia, Minuia, dear Bua Oboa. Unye juma kesiye se denye ube wye wye. Sabre di ube wye mwa kesiye. Kanye diye nkete nkiti bine wye wye. Nemo ube wye adia ekopie kotwa. Asipa mbe kani se. Wa sheda na wa plani. Ene mwa sheda na mwa chese. Mudi. Eso ube wye enye ma. Eye akesiye akesiye. Enti sabre ya no. So udasu wye wye nye mebi siya. Esa dia wo wiewia no wo sakra wadwene uko wiya nkrofo obode ko tu nkrofo menkani na dia sie koko wakote kakra eya bonia wan sakra mfiri hu a obegusu aye ebehunu hu na wa kwesi se ebegu ani mase enti bre boni biaro e wo wasetene yi musu wan sakra mfiri ho na anka se bia he wo dia eye ene usuade a ofre bibi se situational ahokire bi na ama me yesa oboa eyesubai so a me nyame honhom konkuru wentu subai emfiru mu a emfa ho gina bia bia ra wo gina subai ne de anim guase be bro na anim guase no ebe mu atoa so kozi se wanim be guase na afei anim guase pota ye ye ne hwia entumi enyeji atura bia bi mu kan wa dance ye na ebe du baabi a na ayre ho pa 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 o twedi apo nyankopon ohu ya moboda
in my soul, the fire is burning in my